Leviticus 23 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Yisho kubantwana bakaIsrayeli uthi kubo, imikhosi emisiweyo kaJehova eniyakuyimemezela ibe imhlangano engcwele, yona iyimikhosi yami emisiweyo. Verse 3. Umsebenzi yakwenziwa izinsuku eziyisithupha, kepha ngosuku lwesikhombisa kuyisabathe lokuphumula okuzothileyo. Umhlangano ongcwele ningasebenzi imisebenzi, kuyisabatha kuJehova ezindlini zenu zonke. Verse 4. Nansi imikhosi emisiweyo kaJehova, imhlangano engcwele eniyakuyimemezela ngezikhathi zayo ezimisiweyo. Verse 5. Ngenyanga yokuqala ngolweshumi nane lwenyanga kusihlwa kuyiphasika likaJehova. Verse 6. Ngosuku lweshumi nanhlanu lwaleyo nyanga kungumkhosi wesinkwa esingenamvubelo kuJehova. Niyakudla isinkwa esingenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa. Verse 7. Ngosuku lokuqala niyakuba nomhlangano ongcwele, ningasebenzi imisebenzi. Verse 8. Kepha niyakunikela ngomnikelo omlilo kuJehova izinsuku eziyisikhombisa. Ngosuku lwesikhombisa kungumhlangano ongcwele, ningasebenzi imisebenzi. Verse 9. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 10. Yisho kubantwana bakaIsrayeli uthi kubo, nxa nifikile ezweni enganinika lona, nivune isivuno salo, aloletha kumpristi isithungo solibo lwesivuno senu. Verse 11. Yena asizulise isithungo phambi kukaJehova ukuba samukelwe ngenxa yenu, ngakusasa emva kwesabatha umpristi uyakusizulisa. Verse 12. Ngalolo suku enizulisa ngalo isithungo, niyakunikela ngemvu yeduna engenasici enonyaka munye ibe ngumnikelo wokushiswa kuJehova. Verse 13. Umnikelo wawo wempuphu woba ngokweshumi okubili kwempuphu ecolekileyo exove namafutha, umnikelo womlilo kuJehova ube yiphunga elimnandi, nomnikelo wawo wokuphuzwa woba ngokwesine kwehini lewayini. Verse 14. Aniyokudla isinkwa notshwele nezikhwebe ezintsha kuze kufike lolo suku lingakalethi umnikelo kaNkulunkulu wenu, kuyisimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu ezindlini zenu zonke. Verse 15. Anozibalela kusukela kolonga kusasa emva kwesabatha ngosuku enaletha ngalo isithungu somnikelo wokuzuliswa kuze kube ngamasabatha esikhombisa apheleleyo. Verse 16. Kuze kufike lolonga kusasa emva kwesabatha lesikhombisa lobala izinsuku ezingamashumi ayisihlanu, ninikele ngomnikelo omusha wempuphu kuJehova. Verse 17. Maniphume ezindlini zenu nezinkwa ezimbili zokuzuliswa zokweshumi okubili kwempuphu ecolekileyo, ziphekwe nemvubelo zibe lulibo kuJehova. Verse 18. Kanye nesinkwa niyakunikela ngezimvu ezisikhombisa ezingenasici zinonyaka munye, neduna nezinqaba ezimbili zibe umnikelo wokushiswa kuJehova, kanye nomnikelo wazo wempuphu neminikelo yazo yokuphuzwa, umnikelo womlilo ube yiphunga elimnandi kuJehova. Verse 19. Niyakunikela ngempongo ibe ngumnikelo wesono, nezimvu ezimbili zamaduna ezinonyaka munye zibe ngumhlatshelo womnikelo wokuthula. Verse 20. Umpristi uyakuzizulisa kanye nesinkwa solibo zibe ngumnikelo wokuzuliswa phambi kukaJehova, kanye nezimvu ezimbili ziyakuba ngcwele kuJehova zibe ngezompristi. Verse 21. Niyakumemeza ngalolo suku nibe nomhlangano ongcwele, ningasebenzi imisebenzi, kuyisimiso esiphakade ezindlini zenu zonke ezizukulwaneni zenu. Verse 22. Nxa nivuna isivuno sezwe lakini, ayikuvuna ngokupheleleyo emagumbini ensimu yakho, ungakhothozi umkhothozo wesivuno sakho uwushiyele abampofu nabafokazi, nginguJehova uNkulunkulu wakho. Verse 23. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 24. Yisho kubantwana bakaIsrayeli uthi, ngenyanga yesikhombisa ngalokuqala lwenyanga anoba nokuphumula okuzothileyo, isikhumbuzo ngokushaya amacilongo umhlangano ongcwele. Verse 25. Ningasebenzi imisebenzi, ninikele ngomnikelo womlilo kuJehova. Verse 26. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 27. Kepha ngolweshumi lwaleyo nyanga isikhombisa kulusuku lokubuyisana, andoba nomhlangano ongcwele, nithobise imphefumulo yenu, ninikele ngomnikelo omlilo kuJehova. Verse 28. Ningasebenzi imisebenzi ngalolo suku, ngokuba kulusuku lokubuyisana, ukunenzela ukubuyisana phambi kwaJehova, uNkulunkulu wenu. Verse 29. Ngokuba yilona lo muntu ongathotshiswa lolo suku uyakunqunywa kubantu bakubo. Verse 30. Yilona lo muntu owenza umsebenzi othiye ngalolo suku, lo muntu kuyakumbhubhisa angabikho kubantu bakubo. Verse 31. Ningasebenzi imisebenzi kuyisimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu ezindlini zenu zonke. Verse 32. Kuyakuba isabatha lokuphumula okuzothileyo kini, nithobise imiphefumulo yenu ngolweshagalolunye lwenyanga kusihlwa, kusukela kusihlwa kuze kube kusihlwa anogcina isabatha lenu. Verse 33. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 34. Yisho kubantwana bakaIsrayeli uthi, ngosuku lweshumi nanhlanu lwaleyo nyanga isikhombisa kungumkhosi wamadokodo insuku eziyisikhombisa kuJehova. Verse 35. Ngosuku lokuqala kuyakuba ngumhlangano ongcwele, ningasebenzi imisebenzi. Verse 36. Izinsuku eziyisikhombisa niyakunikela ngomnikelo womlilo kuJehova. Ngosuku lweshagalombili nibe nomhlangano ozothileyo, ninikele ngomnikelo womlilo kuJehova, kungumhlangano wokugcina, ningasebenzi msebenzi. Verse 37. Le yimikhosi emisiweyo kaJehova eniyakuyimemezela ibe imhlangano engcwele ukunikela ngomnikelo womlilo kuJehova, umnikelo wokushiswa nomnikelo wempuphu, umhlatshelo neminikelo yokuphuzwa, kube yilowo nalowo ngosuku lwawo. Verse 38. Ngaphandle kwamasabatha kaJehova, nangaphandle kwezipho zenu, nangaphandle kwezithembiso zenu zonke, nangaphandle komnikelo yenu yonke, nesihle elinikela ngayo kuJehova. Verse 39. Kepha ngosuku lweshumi nanhlanu lwenyanga esikhombisa, lapho senibuthile izithelo zezwe, anogcina umkhosi kaJehova, insuku eziyisikhombisa. Ngosuku lokuqala makube ngokuphumula okuzothileyo, nangosuku lweshagalombili kube ngokuphumula okuzothileyo. Verse 40. Ngosuku lokuqala nothabatha izithelo zemithi emihle namagatsha amasundu nezingatsha zemithi edumbileyo neminyezane nemifula nethabe phambi kwaJehova uNkulunkulu wenu insuku eziyisikhombisa. Verse 41. Niyakugcina ube ngumkhosi kuJehova izinsuku eziyisikhombisa ngonyaka, kuyisimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu, niwugcine ngenyanga yesikhombisa. Verse 42. Niyakuhlala emadokodweni izinsuku eziyisikhombisa, bonke abangokuzalwa kwa-Israyeli bahlale emadokodweni. Verse 43. Ukuze izizukulwaneni zenu zazi ukuthi ngabahlalisa abantwana bakaIsrayeli emadokodweni ekubakhipheni kwami ezweni laseGibhithe, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 44. UMose wabatshela-ke abantwana bakaIsrayeli imikhosi emisiweyo kaJehova.